zlettuce.com.
Tamusalati hababa kankala, tamusalati hababa pina, nokupala mutupala fefi mofine yawe imwe, tamuchinja yo, tamusalati hababa likashika, tamusalati Ababa lifita, no kutupela mutupela fiefi mofine yawe imwe, tamu chinja yo.
Mwaba fie ifi mwaba yawe, tamu chinja yo.
Akale mwale pala nalelo yawe mule pala akale mwale posha nalelo yawe mule posha
mwaba fie ifyo mwaba yawe tamu chinja yawe.
Naibu kisha Bemba wakashika Mwali talalike Nalelo amafya Mule talalika